His life is like a movie. I yeah. Imagine Netflix. Once again.
Rock me, baby.
Yo, yo.
Rock me, baby.
We rock Cardi. This life is like a movie. I know how your Netflix is a black music. You lose when your playlist A-list. Tamani sana cause kuna tellulist. Na boa sana shozetu mnafanya mega mix. Mini driver, survivor, never die. Nikusa kwenye Mac, bono top fly. Nipo high, selewi mwenye na bide kai. Stay high, shout out to wanangu wa Dubai. Naishi kido mosko kwenye vita vikali. Usiku aturari, check yo napo pita pita magari. Yani uneza jua tanesko kumbe dinga askari. Kwa tayari uneza ngonga tako kipisi chakari. Madada zetu wanalio kilaini kwa chips kuku. Mizinga vyao tasikia kaka naomba buku. Wanadanga siku mchana busy na matuku tuku. Yani daily kwenye mizinga wanaponea chupu chupu. Cash, you give me that stress ipa mi head. Kuku kwetu toto dogo ndo anongoza kwa kuded. Stress, kizidi sana shusha na fake. Na kubuka wanangu mbaile lipa mwoka na mabeg. Mwanangu kuwa uyaone. Jua likuchome ukikuwa ukasome. Dua ikuponye usipoteze hata tone. Usije ukaenda ngome. Fata nyayo na njia ili kuponye. Gonga ngali moto usijechoka na misoto. Ulianza kota kama ndoto mpaka leo na wacha utoto. Tagonga likokoto ama konda gongo la mboto. Apo takiona cha moto kutafuta kila chocho. Maisha huku mjini ni ya tabu. Naweza pishana na mtu akaongea peke yake bila sababu. Na hapo ndipo utapata jawabu. Kwamba ili uishi mjini nabidi uishi kwa mahesabu. Shoza sana mkongo na mitete kitaa. Tunafanya kila mchongo tujitete na njaa. Magetone kula dongo na kuchoma mika. Sunajua kibongo bongo sili ukatu shanga. Na tusha zoea tuna mpango wa kukata tamaa. Nimesha kila siku kwetu kula dona danga. Tusha chelewa kula kine tuwezi kulala na njaa. Na utalia less kuwa zima niga bala. That's right.